It's DRT.
Shed it. Baba Kaila.
Yogo on the bears.
Kula divai mama sita. Wakila na tudai kashalipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema na ndo. Mindo nimesema wala utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema maskini nimepata. Na matakwa yalimbwata. Kila napotimba disaster. Kisha disa mlete mami faster. Wanasema nafanya magarao. Kisa na kula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafalao. Na wafanya waonekane vidampa ranga zao. Kwani
sulize nani boss.
Wana banana na mimi tu Madon wana nitazama chini juu Kama deo ya metimba Na wakitaka selfie na vimba Hizo funga store ya mka Jo uko na po bang master Leo mini na mado ya meja Bala na weza jaza ndo kwa chapa Na wajosha baka haters Wakizima madem zao na wawankers Yes, it's all about papers
What is? It's all about papers
Wanasema nafanya magarao Kisa na kula bata zaidi yao Fimbo nazo wachapa mafalao Na wafanya waonekane vidamba anga zao
Kwani wacha kumbali yonge Kwani wacha kumbali yonge
Baby girl, baby girl, nimedisa nionje Nimekwisha nione uruma Umekwisha nikoleza
Baby
girl, baby girl, nimedisa nionje Nimekwisha nione uruma Umekwisha nikoleza
Unanikosha Hilo uno gal naninosha Shaka nini sio pesa So bend down for me now Nata the music
off Bele wacha kumbali yonge
You go on the bed.